Izweni yami khalisiginci sakho mihleli nawe angazingithini abahlangane bonke abakithi thatha omalume bamashekini bey I'm a star I'm on TV kumbula back in the days ingena nixi bekunzima thin bantu bethandaza sohlukana nomuchithi mina ngicwele ngawe sazoshada beyangithi ngiyazocwele ngami ungangishiyi babe please ngiza wena wedwa inhliziyo yami mi funa ingane engaki mina ngifune ezu 3 this is where I wanna be you the woman of my dreams you for keeps you my baby no malaba bengathini zim skin babe unanefik shaya isinye isingithi ngathi uhlala overseas number one fan ngingakunika noma yini why they so mad sebefuna ukuba yimini ntombi ngiyayifela yena
ikufune eduse nami ngoba ma ubude kaswela wesa sami cela uhlale nami badali ngikufune eduse nami ngoba ma ubude kaswela wesa sami cela uhlale nami wesa sami cela uhlale nami
There's a belief I'm gonna marry you. Ngiyakholelwa vele kuthina bu. Feel kanje na badala of you. Don't blame me, ngiyakucela tu. Bro, my girl so bad. Cream dollar cream, buddy, check that ass. Udle bibini ba noma kusha isiqe. Moya wakho party plus my girl got Rex. Told the side piece I don't
care. Kufune eduse nami. Ngoba ma ubude kaswela wesami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune eduse nami. Ngoba ma ubude kaswela wesami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune eduse nami. Ngoba ma ubude kaswela wesami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune eduse nami. Ngoba ma ubude kaswela wesami. Cela uhlale nami. Bona wena wena.